Umbala, Ungalela, La Senjala. Umbala, Ungalela, La Senjala. Umbala, Ungalela, La Vengayala. Umbala, Ungalela, La Senjala.
Zamzala
Umbala Ungalela La Senjala
Zamzala
Umbala